katika uwepo wako. Kama vile Daudi alivyosema ndani ya Zaburi 27, kitu moja ninatamani na ninatafuta, nikae katika nyumba yako siku zote za maisha yangu. Nitafakari wema wako, nitafakari ukubwa wako. Na kuishi ndani ya uwepo wako Yesu. Ninatamani sana kukaa na wewe. Ni mahali ambapo ninapata uzima. Ni mahali ambapo maisha yangu inapata tena meaning yake. Ndani ya uwepo wako Yesu. Ninaitamani sana Bwana. Ninaitamani sana Bwana. Nje kuna mauti, ndani yako kuna uzima. Nje kuna uharibifu na upotovu, ndani yako kuna uzima. Ni ndani yako nina discover maisha yangu. Ni ndani yako ninajua mimi ni nani. Ni ndani yako tu Bwana. Ni haja ya moyo wangu usiku kama vile mchana. Niishi katika uwepo wako. Niishi ndani ya uwepo wako Yesu. Siku zote za maisha yangu. Siku zote za maisha yangu. Wakati wote bado nitakuwa chini ya jua. Nisiondoke karibu na wewe Bwana. Hadi siku ile utakapokuja kunichukua. nawe, niishi nawe kila siku Yesu. Kila siku Yesu. Ninene nawe, niishi nawe, ndiwe ndani yako, wewe ndani yangu kila siku Bwana.
Whatever you want.
you can even kneel down and ask His presence to go with you. As Moses said, kama uende nasi atutatoka hapa. Mana uwepo wa Mungu ni assurance ya kila kitu katika maisha yetu. Mana uwepo wake ukienda nasi, hakuna kitu kwa maisha hatuwezi kuachieve. Uwepo wake ukitembea nasi, hakuna mlima hatuwezi kupanda. Uwepo wake ukitembea nasi, hata katika uvuli wa mauti, katika bonde ya uvuli wa mauti tutapita, maana yeye ni mchungaji mwema. Anasema niko pamoja nanyi mpaka mwisho wa dahari, sitawaacha. Come on, tell him, tell Jesus I need you, I need your presence. Please walk with me, please walk with me, please walk with me. Without you I cannot make it. Walk with me. I need your presence upon me. I need your presence in me. I need your presence with me. Surround me with your presence. Surround me with your presence. Come on, wherever you are, speak those words. Ask upon him. Ask upon his name. Ask upon his presence. Mwambie Baba na kutamani tena. To be with you. Be with you. Nothing like, I will say, nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. There's nothing like your presence, Lord. Nothing like your presence, Lord.